Wimbo huu unapatikana kupitia pdjtv.com.
Ewe. Chupa mkana chaya usi.
Hey, yo Tron.
Jima.
As you know.
Shabena msemi adisheri naingia kati sawa beju ila mupeni una mali adisele kulukulu mapeni adisele kwi adisele kulukulu manyenye nye nye mana gila siku nazisaka ikifika home zinakata ila ndo sichoke kuzisaka nitafanya nini mazapaka mchele beju unga beju hata kwenye penzi limekuwa beju nijembe beju Ela beju, ada kwenye penzi linakuwa beju, njele beju. Emani beju beju, mene mimami beju.
Nataka kutoka dundo beju Nani kasema bia tamba na bia beju Ju, ju, ju Nataka kumoka kindo beju Nataka kutoka dundo beju Nani kasema bia tamba na bia beju Ju, ju,
kibona pa Mana gila siku nazisaka Nikifika home zinakata Hila ndo sichoke kuzisaka Nitafanya nini mazapaka Mchele beju, unga beju Hata kwenye penzi limekuwa beju Nijembe beju Ene beju, ada kwenye penzi linakuwa beju Nijele beju, emani beju beju Bili mimami beju
We can't do nothing Every single day Life is a changing At about the price Everything I wanna buy Prices higher, 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 higher Everybody let's say This is no, 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 no What up? What up? What up? What up? Everybody What up? 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 What up?